mpulire mwana gwe ngenda kumwebaza mukama na mazina wamakona kungoma mpulire abange genda kumwebaza Yesu na mazina ono yamanyiza jemfude yamanyiza jengenda Yesu mukama Yesu kabaka obadewo nange tonde se mukama ngandi mukama katimba ngandi mukama kagonya mama se mundeke sanke se mundeke mbibye ini wange walimesunga tata se mundeke sanke se mundeke mbibye ini wange walimesunga okuva mu January okutuka December nga togenze ko mulago oyaberani okuva mu jechenda okutusolwa lero ngoli mula mutata oyaberani okugenda e Saudi nokomawo mu Uganda ngoli mula mu sister oyaberani okufuna kaploti ne kabera mu kibuga nokazimba mwe nyumba oyaberani okufuna omukyala ne mubera mu bufumbo nobumala mwe bangeri oyaberani okuyingira esomero nomaliriza esomero nofuruma ne degree oyaberani Ay 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 Aaron Bisyonge Zechigoma Aposo Grace Nange Bibye Kati amazina
Setula masetule
Abana ba mukama
Setula masetule
Abange muliwa
Setula masetule
Abana ba Yesu
Setula masetule
Kati amazina
Setula masetule
Abanga mazina
Setula masetule Tusetula masetule Tusetula masetule
Kale olo chisanjogera n'Oluganda Ehe, yade siri muganda Dala Yesu afayo Eri abana bange Dala Yesu afayo Eri omulimo gwange Dala Yesu afayo Eri nyumba yange Wala la 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 Kabaka obadewo nange tonde se mukama ngandi mukama katimba ngandi mukama kagonya